kulanku waxa lagu ka hadlay arrimaha maanka degmooyinka gobolka Bay iyo jihada sidashada dowladda Laakiin degmooyinka iyo liba gobolku hay gudoomiyaha degmada Bardheel iyo saraakiil ciidanka amniga qayb oo shal duwan ah kulanku gudoomiyaha wasiirka wasaaradda arrimaha amniga gudaha Koonfur Galbeed iyo liba la ku saaray oo amir keedan dinigi liba baawarta sidashada dowladda ee degmooyinka Giliyow jihada taliyaha qaybta booliska gobolka Bay gaashaan la sare amin madarur oo kulanku ku hadlay ciidamada booliska gobolka Fari inuu ku hor surmaanga galowka jaadka degmooyinka gobolka
way la ciidamada qalabkiisa dhammaantii way fidiyeen qof allaale qofkii jaad meeli la ka araga antii la wareeg jaadkaasi ilaa qobada xarumo dowladda lishaan mootadaasna war siin sharci ah way siin sharci ah way siin sharci ah mootadaasna ciidada amniga hay'adii qobada tooska leh marka dhammaantii way baan gudiyay dadkii waalidiinta ulaadii oo jaadka sheeneen ganasi kala badan shaga kala badan waana sheeno kortan war kala sheeno kortan marka way baasiin sheegana jaad migaaladan balan ogol jaad ku koy mootal ka sheeni migaaladan malaha giri kor qof allaale qofkii askari ah ama la ka arag ama kulug lahaadana way la waafiji doona sharag idiidag ma santin bay kala siin kala ma siin kadigay dhamaan ciidamada jaad miil ala miil ka hal qowda harumada dowladda dalshan idiidag ma santin
wasiirka wasaaradda arrimaha amniga gudaha Koonfur Galbeed Hassan Abdulqaadir Maxamed yidhinishay ku hadli oo soo sheegay inuu la wareegayaan baabuurta wada jaadka sharigan hayna
walaal cadeeyeen horta mootadii jaad iyo oo wado ciidamada amniga qabadaan lagu bilaabo geek walaal la wareegi doona ciidamada amniga mootadan iyo walaal jaadkan iyo walaal arintaas horta walaal sheegana ganacsatada haroordaas jaadkas oo shabaabka dhaamir siyaas oo meelo ku qoyso taas walaal cadeeyeen geek lagu bilaabo laakiin mootadiis la qabo ahna weydinay jaadna inahna weydinay sharci darro amara ku biini arintaas aranta lamaad ciidamada amniga ee geebo sheshal gadiisan military haado police haado nooc kala haado askari mooto jaad saaranta harha kor majaro usuna amara la ku bi askari la ka arag uu soo mooto jaad saaranta hawadu walaagi ama wakiil ha ku ee walaagi uu soo qabsado lanan eedo doona majaro ciidanan diyaaray wala dagaalame oo dagaalame oo balka diloona lan lu weydii doona majaro arantaas yana awaamir aad ku biini walaay geek la ku bilaabona arantaas walan hool galay wali kale la kala dagaalama doona magaalada dhatee dadka jaadka say darsada oo balaanta magal kale yoon walaay geek la ku bilaabdo qofkinan in sheega walaay hir doona maxkamada la jeey doona langna muq aqbalaan wala awaamir la ku saaray in magaaladan la kasoo bi langna muq aqbalaan amni dowladu yooshaanan jaadkaas may ku miday number 1 askara iska dilli wali ogtiin aha balan intee hata aan bilaawna askara iska dilli oo jaadka saarna ani weeydi iyo malmootiya wala iska dilli lama dhacday ku dhidi balan wali kale ogaanay markii uu xog wareysanay shabaab hadha maraya shabaabkaas uu hadha maraayna iyo safa amniga la qalqal galiyay oo adeegsadaan ogaanay walaahi hata ku dambeeyo marka insha Allah go'aanka sa ku qaadanay wala rajeyna ciidanka amniga meel ka soo suroogu in dhagan nuglaado awaamirtaasna soo fuliin
talaabadan yana koran qaada sariimaha amniga magaalada Baydhabo iyo guud ahaan degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya.